hamba naye uhasana ufuna boni mudo ebengihamba naye zolo phela mina ngivele ngamqambela amanga ngoba ngifuna ukuhamba naye uhasana.
Uber, Otagaski, Belly Scooter.